Osi dalabala kose na mana losa. Osi talabada dese gidi boshi salabala losa. On behalf of Mityana, King of Glory, shize baya dabala kose mana dababala.
Tatuja kosi.
Ababa kuko langane mawambiwa Nekuwa baba yimiri tebale mwukukwa Tusasire otuwanirire Otusumulule Kulwa mityana Yesu Tetuja kusirika Gomubi Aye chibuga Tusaside Otusonyiwe Tusaside Otulokole Tu sais, tu tuangulire
tusumulire
otuwe umukisa
tusasire mukwano gwange kubanga gwalina obuyinza obukyusa ebyebiganye
ekitiibwa kyamawanga bayibuli egamba mu Koseya essula ey'12 nti tukukabirire paka wonaafuuka enkuba ey'obutuukirivu ku ttaka lyaffe tukwaniriza mukama ku ttaka ly'emityano okyusa ebyonna byonna ebiganye mu Kristo Yesu mukama waffe revival is now amen.